gabadha la dhalatay Cabdul Yuusuf Cabdi ayaa u eg mid ka faa'iideysanaysa socdaalka Prime Ministerka Canada ee uu dalka ku marayo si uu u dhegaysto arrimaha hortaagan bulshada Canadianka ah. Waxaana su'aal uu baahiyey telefishinka Global News ay ka weydiisay xaalka walaalkeed.
Hi Justin, my name is Fatuma Abdi. I am Abdul Abdi's sister. And my question to you today was, why are you deporting my brother?
Hiya Justin, magacaygu waa Fatuma Abdi. Waxaan ahay Abdul Abdi walaashiis. Su'aashayda maanta ee adiga kugu aadan waxa ay tahay, maxaad u masaafurinaysaa walaalkay? Sidee ku dhacday in aadan joojinaynin? Waxaan halkan nimay markii uu 6 jir ahaa aniguna aan 8 jir ahaa markaas 9 galeysa. Waxa mas'uuliyadeena si buuxda ula wareegtay dawladda. Waxa ay lahayd xuquuqdeena oo dhan. Waalidkeen ayay ahayd. Waxayna ku fashilantay inay nasiiso waraaqihii saxda ahaa ee aanu u baahnayn. Waxay ku fashilantay in ay noo sameeyso waraaqihii muwaadinimada.
They failed to get us the right paperwork we needed. They failed to get us our Canadian citizenship.
Prime Minister ka Canada Justin Trudeau oo jawaabtiisa baahiyey telefishinka Global News ayaa yiri:
First of all, I'd like to thank you for coming here tonight. I'd like to thank everyone in the community who has rallied around.
Marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan kaaga mahadceliyo imaatinkaaga halkan caawa. Waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo bulshada kamid ah oo ku garab istaagay oo arinta walaalka dadka gaarsiiyay. Sababtoo ah xaqiiqdii waa mid muhiim ah. Waanan ogahay inaan u hadlayo inta badan ee qolkan ku jira iyo sidoo kale inta badan dalka. Marka aan aragnay sida uu barnaamijka xanaaneynta u gabay walaalka, sidoo kalena aan aragnay sida dhibaatooyin uu wajahayo ay raad ugu yeelatay dad kale, waxaan aragnay caqabadaha dhabta ah ee aan nidaamka kala kulmayno. Waxayna na tustay arrin aanan qaarkeen ogeyn in ay ka dhex taagan tahay bulshada qaar, balse aan u baahannahay inaannu wax ka qabanno.
Hay'adda carruurta ee gobolka Nova Scotia ee dalka Canada waa ay qiratay inay qalad weyn ka gashay oo ay carruurtan xuquuqdoodii dhumiyeen markii ay dalbi waayeen wadaninimada dalka Canada si ay ugu biiraan dadka Canadianka ah. Fatuma Yuusuf Cabdi oo 2 sano un ka weyn Cabdul Yuusuf Cabdi ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen markii horeba.
So we came here and then shortly after
halkaan ayaanu nimid wax yar ka dibna markii aanu nimid Canada waxaana laga qaatay habar yarheen waxaana si buuxda lagu wareejiyay hay'adda carruurta sidaas daraadeed dawladda ayaa xuquuqda aniga iyo tan walaalkayba la wareegtay habar yarriyalkeena waxa ay dhumiyeen wax kasta oo xuquuqda sharci ee aniga iyo walaalkay ku aadana
Faarax Aw Cismaan waa madaxa ururka saaxiibtinimada Canada iyo Soomaaliya waxa uu ka hadlayaa dhibka ay leedahay carruurta Soomaalida qurbaha ee laga qaato waalidintood qasatan Canada.
Issuegan waa issue weyn Soomaalida qurbaha oo dhan haysta Canada kaliya ma aha. Maybe arrintan hadda dhacday inay opportunity weyn u noqoto Soomaalida qurbaha joogta oo Canada kuu ka tahay inay ku baraarugaan dhibaatadan baaxadda ee la egtahay. Marka arrintan waa arrin weyn.
Fatuma Yuusuf Cabdi oo la dhalatay wiilka masaafuriska sugaya ayaan weydiiyey sida ayada oo ah gabar yar oo Soomaali Canadiana ay ugu suurta gashay in Prime Ministerka ay hor istaagto oo ay su'aal ka weydiiso shirka uu reer Halifax ku xog wareysanayay.
I had help but it was a lot of research. It was me trying to connect with a lot of
waxaan helay caawimaad laakiin waxay ahayd baaritaan badan oo aan galay. Waxa ay ahayd aniga oo isku dayay in aan xiriir la yeesho dad badan oo awood leh. Waxayna ahayd nasiib in uu yimid meeshii aan deganaa oo aan hor istaago si aan su'aal u weydiiyo.
Waatan Faadumo oo ka hadlaysa sida ay u aragto jawaabta su'aashii ay weydiisay Prime Ministerka Canada habeenkii talaadada ahayd.
I think it was clear to everyone that he dodged my question. He didn't answer my question and he basically said that treat.
Waxaan u maleynayaa in ay u cadayd qof walba in uu ka warwareegay su'aashaydii kama uusan jawaabin su'aasha. Waxa uu yirina waxa ay ahayd waxa ay ula dhaqmayaan. Kanadiyaanku waa cadaalad oo waxay arintan ula dhaqmayaan si cadaalad ah sida ay galdacwadeedyada kalaba ula dhaqmaan. Sababta iigu weyneyd ee aan u istaagay ee aan u la hadlay waxay ahayd marka ugu horeysa inuu ogaado in uu dhibkan jiro iyo in walaalkay uusan kaligiis ahayn uu haysto qof kale.
Dalka Canada waxaa xilligan wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ka ah Axmed Dirir Xuseen oo Soomaali ah. Faarax Aw Cismaan, madaxa ururka saaxiibtinimada Canada iyo Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa uu arrinkan ka qaban karo sharci ahaan.
Horta arrintan dadkan systemka garanayn waxay u maleeyaan immigrationku inuu waxaan oo dhan mas-uul ka yahay, but in reality ama bificlan arrintan waa more arrin amni oo amni. Markaan leeyahay waxaan ka wadaa arrin justice systemkii ama systemkii cadaaladda iyo maxkamadihii dhexgashooweeye xeer baa qabtay. Khalafku meesha doonaha ka dhaco xeerka qabtay wuxuu yahay qofku isaga oo aan citizen noqon hadduu dunuub galo waaweyn waxaa dhaceysa in loo diido in qofkaasi waddankii citizenka noqdo oo sharci la siiyo. Markii loo diidana yiraahdo dadkii public ahaa uu khatar ku yahay, kadibna waddankii asalu kasoo jeeda loo celiyo. Arrintu marka waa arrin wasaaradda cadaaladda oo Canada, Justice Canada ay ku lug leedahay, sidoo kale waxa ku lug leh Canadian Border Agency oo xuduudaha ah. Marka hay-adda xuduuduhu ma hoos timaada immigrationka, waxay hoos timaadaa wasaaradda amniga oo la dhaho public safety ee Canada loo yaqaano.
Sida uu ii sheegay Faarax oo Cusmaan, hay-adda xuduudaha Canada ee u xil saaran arrinta musaafiriinta Cabdul Yuusuf Cabdi ayaa aqbashay codsi dadweyne iyo culays uga yimid bulshada maadaama xuquuqda insaanimo ee Cabdul ay hay-addii ku shuqul lahayd dhumisay markii hore, haddana ay arrintiisu maxkamad hortaalo.